message from your one and only Big Timo. Remember, it's a gospel from God. God bless you.
Oluna kuluno kukwasiza ndusiza mu mikono jo obulamu buno bubu twala kozesa kyoyagala ye gwensonga lwaki nange mbeera nvimba n'enjoga onfude ensonga eyali anyomebwa wankyusakyusa onteekamu ebirungo birungo Mukama Mukama onyambye Mukama onyimusiza bambi nsima onzigyeyo wansi nonteeka waggulu abalabe gye batatuuka n'obutego bwabwe beebuuza nkikola ntya oba nagendako mu musawo n'enkolayo saddaka sobole okubeera bulungi ne batamanya ky'omukisa guva eri Katonda omusaba awulira oyo bambi musabe mukowole oye yayamba Daniel nawe musabe anaawulira anaakuyamba olunaku luno nkukwasiza ndusiza mu mikono gyo obulamu buno bubu otwala kozesa kyoyagala ye gwensonga lwaki nange mbeera nvimba n'enjoga onfude ensonga eyali anyomebwa wankyusakyusa onteekamu ebirungo birungo Mukama Mukama onyambye Mukama onyimusiza bambi nsima onzigyeyo wansi nonteeka waggulu abalabe gye batatuuka n'obutego bwabwe beebuuza nkikola ntya tyoba nagendako ku musawo n'enkolayo saddaka mbeere bulungi beebuuza beebuuza oye yatonda eggulu n'ensi ge maanyi gange Kemanyi gange olunaku luno kukwasiza ndusiza mu mikono gyo obulamu buno obutwala kozesa kyoyagala gwensonga lwaki nange mbeera nvimba n'enjoga onfude ensonga eyali anyomebwa wankyusakyusa onteekamu ebirungo
wansikasika